Zest is on this beat, ladies and gentlemen.
Namini weni wangu, mke wangu, nimemisi kukuona kwangu, kipenzi changu. Nitaficha wapi sura yangu, kwa walimwengu, we ndo msiri wangu, kipenzi changu. Mayo, chaguo langu ni wewe, si unajua mama. Kiniacha mwenyewe utaniumbua sana. Tulipotoka ni mbali, si unajua mama, eh. Katikati ya safari utajani uwa wana. Wewe na mimi baby tuzikwe wote. Nife uniokote ni kuokote. Sasa kwanini unaruhusu nichekwe? Mkono kauya mtoto usi ukate.
Samahani waiter, ongeza grass. Hey, muhudumu, ongeza grass. Samahani waiter, ongeza grass. Hey, muhudumu, ongeza grass. Acha nilewe, nilewe tu. Hey, nilewe, nilewe tu. Acha nilewe, nilewe tu. Nilewe, nilewe tu.
Nimekuwa mchafu tangu uniache wewe. Nakula kwa shida sababu napika mwenyewe. Wananita mkangafu, silali mpaka nilewe. Fanya urudi baby, nitakufa bure. Kosa gani nisilosameheka babe? Niamini nimejirekebisha babe. Jirani mama Shani anavyo kukumbuka babe. Rudi nyumbani, mumeo ninakuita babe.
Wewe na mimi baby tuzikwe wote. Nife uniokote ni kuokote. Sasa kwanini unaruhusu nichekwe? Mkono kauya mtoto usi ukate.
Samahani waiter, ongeza grass. Hey, muhudumu, ongeza grass. Samahani waiter, ongeza grass. Hey, muhudumu, ongeza grass. Acha nilewe, nilewe tu. Hey, nilewe, nilewe tu. Acha nilewe, nilewe tu. Nilewe, nilewe tu.
Remember where you got it from. www.djericom.com.
Nilewe, nilewe tu. Acha nilewe, nilewe tu. Nilewe, nilewe tu.
Moja Moja Records.